Ailata ife chabazingo funvuwe bianda ne bianda. Stone Zaga, HMOs, Landmine Pumpuli, you know. Jina kujja nakusanga mulujja nonkanulira amaso ngenkaza lujja omutima ne gutujja nalima intolijja waina wasiwasi nga luvuka gambako omwa chance tonsemberera njagala fasi chalia kukwana naye mulasi talina kashi alibulashi alibulashi Bigambo bingi nga nzirawo oyo musaada tazala baana tansaana azira maani mu kisenge namulama namuyamba tanaba azira magezi mubongo munomi muyombi mukambwe mukambwe Wandeke mbere nga ndia wa mama nachi kati nakole musimu kosa screen touch nagenda ko ewa mwe ne bakuba matali zijukire bisere byo nalivuga kagali sisubira chali ya kutwale wakale ko mutwalo kuba buli gwala ba street ayagala mutwale je waleke chiwago kati nkota nkota je waleke chiwago kati nkota nkota Wandika ucho kakati unesi wako. Awakazi abasoga.